Sam Sound Music.
White again, Mr. Tembo, Vashkonduan, one of the mafia, and a chinege. Oh, so the Yarich and the father. Oh, Sanam is the Bozavana Ravandan. Where are you? Oh, Sanam is the Bozavana Ravandan. If you are we, oh, Sanam is the Bozavana Ravandan. Where are you? Oh, Sanam is the Bozavana Ravandan. If you are we. Mwachilefya kulanda kufaya munenu kumuwesha pasha kwa techu machocha kupanda mwamuseva nyapose na pachipanda no juku wongfila walanda boy panty wanga kushala mwulanda BYTK Mr. Tembo vashikondwa ni mwana wakulila mumafia Osana mizila boza wana wabanzano mwevantu Osana mizila boza wana wabanzano if you are we Osana mizila boza wana wabanzano mwevantu Sana mizi la boza vana vavanzano If you are we
Wevyezo ala tapiwa wamina Goma vya wala kwa mina nina That's why bana maana gina Ngadwa chita fili long nishikupuloa Badika wa fili long nishikupuloa Inenda na wina vena nishibatiloa Nchae kaso bapa pavena bawa Muli banza nge okas bakawa
Osana mizi la boza vana vavanzano Mwevantu Osana mizi la boza vana vavanzano If you are we Osana mizi la boza vana vavanzano Mwevantu Osana mizi la boza vana vavanzano If you are we Osana mizi la boza vana vavanzano Mwevantu Osana mizi la boza vana vavanzano If you are we Osana mizi la boza vana vavanzano Mwevantu Osana mizi la boza vana vavanzano If you are we
Namu lupasele kumukushe kwa ipi aile Those chilling with BYT Nalupaza Chineke Komanda Yuji JYP Maximo Bajwako Bamwanza Bajuve Basewati Mizamalu Pachilite I see you Mizangoma Bananeti Banshapu Banshaneti
Oh Sashelela
Music Katete Music Promotion